Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Frank Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda mu cyumweru gishize, yabaye umunyapolitike wa mbere mu bari mu Rwanda watangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Icyo cyemezo cyafatiwe muri Kongere y'ishyaka yateranye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Nubwo bitaratangazwa ku mugaragaro mubo Habineza ashobora kuzaba hanganye nabo, ntihazaburamo Perezida Paul Kagame ukuriye ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Mu ijambo bwana Kagame yatangarije abanyagihugu mu gutangira umwaka mushya w'2016 abinyujije kuri radio y'igihugu, yeru yavuga ko aziyamamariza umwanya wa Perezida matora y'2017. Yashimangiye ko ubumwe bw'abanyarwanda bukomeye butajegajega kandi ko umurimo wo kubaka igihugu wihuta. Perezida Kagame yavuze ko ariyo mpamvu abanyarwanda basabye ko itegeko nshinga rivugururwa, bakaba bararyemeje muri referendum. Perezida Kagame yabwiye abanyarwanda ko kubera uburemere bubumbatiye ubusabe bwabo kugukomeza kuyobora, nta kuntu atabyemera. Amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganyijwe tariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 ku batuye mu gihugu na tariki 6 ku batuye mu mahanga. Ese hari igishya bwana Frank Habineza yabazanye kirenze abandi bamubanjirije bagerageje kwimamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ntibibahire? Nibyo tugarukaho mu kiganiro Murisanga cy'uyu munsi. Bwana Frank Habineza, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane kandi turabasuhuje, ndetse n'inshuti zose za Ijwi rya Amerika bose turabasuhuje.
Mbere na mbere, mufata icyemezo cyo kwitangaho umukandida kuzaba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu, niki cyatumye mufata icyo cyemezo, mugihera kuki?
Murakoze. Icyo nabaza gukosora icyemezo cyafashwe na biro politike y'ishaka. Ntabwo ari kongere, kongere yo izongera izaza kwemeza burundu mu mwaka utandu mvare mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu. Biro politike ngo yantazeho umukandida kubera ko twasanze twatumaze igihe ndetse kigera ku mwaka tubiganiraho tureba n'ibishaka bizajya mu matora cyangwa se cyazajyamo, ndetse hari n'ibintu twasabye twandikiye inteko ishinga amategeko dusaba ko habaho ivugurura ry'amategeko y'amashaka ndetse n'amategeko ajyanye n'amatora. Turabisabye inteko ishinga amategeko iza kuduhakanira ko bitashoboka ko amavugurura twashaka ko yaba, ndetse nyuma yaho tuza kwandikira guverinoma tukije kuri premier ministry. Biza gufata nk'amezi hafi 3-4, nyuma yaho baza kudusubiza nabo baduhakanira yuko ibyo twifuzaga bidashoboka ko byahinduka. Ubwo tukomeza kubyigaho twibaza se ko nk'ubu twifuzaga yuko ishyaka ryacu ryagira abantu muri komisiyo y'amatora bashoboye kuba bakurikirana gahunda z'amatora zose, ndetse twasabaga ko n'amategeko ajyanye n'ibijyanye n'amafaranga yo gukora kampanye ko nayo yaboneka mbere kubusanzwe mu Rwanda amafaranga atangwa nyuma uko amashaka amaze gutsinda cyangwa se wonye 5% nibwo abakorera icyo bitaramo rusuma cyangwa se kwasubiza iyo bakoresheje twari twasubiye yuko ayo mafaranga yaboneka mbere agafasha amashaka mu kwiyamamaza ariko iyo byose ndetse n'ibindi ntabwo byakunze ubwo tubiganiraho tusanga nk'ishaka kuvuga ko tutazajya mu matora ari ishaka ariyo ryahumba cyane kurusha kuyajyamo ravuga tubune babyanze tureka twihigemo tuyishakemo ubushobozi twibwe twajya muri aya matora kuko ntabwo twatinya ngo kuya kamategeko yanze guhinduka ngo tuzatinye kujya mu matora ahubwo katujemo duhangane n'ibibazo dushakire ibisubizo tugaragaza ibibazo uko bimeze tubishakire ibisubizo ndetse n'abanyarwanda bose babyumve nabo badufashe mu gushaka ibisubizo kuva ku iyo nzira ariyo nzira yafasha kujya mu gihugu kigire demokarasi irenze iyo dufite kandi kibe cyatera imbere kurushaho ubwo twaje gusanga nk'ishaka rya politike ubundi ingingo yacu ingingo nyamukuru y'ishaka rya politike ni ukubona ubutegetsi ariko twe tukavuga tugomba kubona tugiye mu nzira ya demokarasi tuyemeje ko tutazajya inzira y'ishyamba nk'uko abandi bafashe iyo nzira twe tuvuga ko tuzajya mu nzira ya demokarasi ariyo guca mu matora yego turabizi ko biba bitoroshe ariko iyo nzira irashoboka kuko tuzi ko hari n'abandi muri Afurika bakiri mu nzira y'amatora kandi ubutegetsi bakabugeraho ubwo twavuga ati niyo nzira dufite tuyemeje tugomba gutangira tukayajyamo tugahangana kandi dufite amahirwe menshi kuko turishaka yemewe n'amategeko
ayo mahirwe muyahera he bwana Habineza
nibyo nari nsobanuye ko ishaka ryacu ni ishaka ryemewe n'amategeko mbere mu 2010 twari tutemewe n'amategeko byaratunaniye ko tujya mu matora ndetse n'abagenzi bacu twari dufatanyije icyo gihe ariko ishaka ryacu ryemewe n'amategeko mu 2013 kubaza imyaka itatu twemewe n'amategeko weyo ni amahirwe ya mbere amahirwe ya kabiri ni ukuvuga turi ishaka rya opozisiyo ryonyine ryemewe n'amategeko mu Rwanda andi mashaka murabizi yuko yose yashyigikiye yuko umukandida wa FPR ariwe uzakomeza kuyobora ni ukuvuga ngo ayo mashaka yose ari ku ruhande rw'ubutegetsi twebwe ntabwo twabishyigikiye ndetse twagiye no mu nteko ishinga amategeko tuvuga ko batahinduye itegeko biranga tujya no mu rukiko rw'ikirenga turarega leta sinaroma uko byagiye mwarakubonye ariko ibitekerezo bicu twabigaragaje ndetse no muri referendum twabwiye abantu batore oya ntabwo byadukundiye ariko abatwumvaga barahari kandi n'abatoye oya nabo barahari hari ndetse n'abandi batatoye nabo badushyigikiye hari n'abandi batoye kandi babashyizeho ku gahato twabyumvise abo bose barahari turumva yuko amatora abaye mu mucyo nta cyatubuza gutsinda
Bwana Habineza nkuko nari nabivuze ntago ugiye kuba uwa mbere wifuza kugerageza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu hari abandi bakubanjirije ndetse hari n'ababyifuje bisanga bari mu magereza abandi bakabuzwa kwinjira mu gihugu mwebwe niki gishya niki kidasanzwe mufite cyatuma muvuga ngo aya matora muzayajyamo mwemye
ubu twebwe twavuze ko icya mbere nasobanuye nuko twemewe n'amategeko ishyaka ryacu ryemewe n'amategeko kandi kugeza kuri uyu munota nta tegeko na rimwe twari twishe icyo nicyo cya mbere nicyo kidasanzwe kitandukanye n'abandi ni ukuvuga ngo mu gihe tutari ikitegeko na rimwe tugendera ku mategeko kandi ishyaka ryacu ryemewe n'amategeko nta cyagombye kutubuza kujya mu matora keretse ari ukuduhohotera niba hagira umuntu uduhohotera ibyo nabyo bizagira inzira bizasobanuka ariko twebwe twiyemeje kugendera ku mategeko kandi no kuyubahiriza kandi natwe twemewe n'amategeko icya kabiri ni uko dufite abanyarwanda batushyigikiye ntabwo turi twenyine dufite imbaga y'abanyarwanda barenze miliyoni baturi inyuma ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo apfukirana ibitekerezo byacu ngo turi twenyine ntabwo turi twenyine dufite imbaga y'abanyarwanda ndetse mu gihugu no hanze bose baturi inyuma ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ibintu birasanzwe kandi cya kabiri tumaze imyaka ubu ikabakaba irindwi imyaka irindwi tuhashaka rihari ishaka twayitangiye 2009 twaciye mu ngorane zitandukanye abantu bacu barakubitwa abandi barafungwa abandi barahunga ndetse hari n'abapfuye ibi byose murabizi ibi byose twabikiyemo ndetse twagize na experience icyo twavuga twagize inararibonye irenze muri iyo myaka irindwi yose kugeza igihe twaje kwemererwa n'igihe turiho ubu ni ukuvuga ngo turazi amategeko tuzi ibyo asaba kandi twizeye yuko n'abandi bazubahiriza amategeko
Urakoze cyane bwana Frank Habineza, iki ni ikiganiro ahanini duha ijambo abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kugira ngo batange ibitekerezo n'ibibazo ku muntu tuba twatumiye. Reka dufungure telefoni zacu duhere kuri Ezekiel. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe magambo make. Urakoze cyane Ezekiel. Bwana Habineza, mu masegonda make cyane subiza icyo kibazo cya Ezekiel.
Igishaka be tuzanye nuko twebwe ishaka ryacu nkuko riri mu izina akoresha kare ya demokarasi ndetse no kwengera ibitishije. Icyambere tugiye gushira imbaraga muri demokarasi kuko tubona ko demokarasi dufite idahagije mu Rwanda. Aho niho tugiye gushira imbaraga kugira ngo abantu bagire kwishyira ukizana, abantu bagire gutanga ibitekerezo byabo batikanga ngo kanaka arabafunga cyangwa kanaka urumva abantu bagire kwishyira mu gutanga ibitekerezo, ari abatangazamakuru bigire ubushobozi bwo gutanga ibitekerezo ndetse tuzanabifasha n'abandi bashaka gukora imitwe ya politiki babita uburenganzira bwo kwishyira mu mashyirahamwe cyangwa mu miryango itandukanye, nabyo bibe twabishyigikira. Ndetse tuzarenzaho tujye no mu bijyanye no kurwanya inzara kuko hano hamaze iminsi hari ibibazo by'amapfa mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba za Kayonza, za Rwinkwavu n'ahandi hose ndetse no mu majyaruguru birahari. Ibyo bintu by'amapfa byo kubura ibiryo tuzahangana nabyo, dushake politiki zizana icyo bita full security, uburyo abantu twabona ibiryo bwihagije. Ndetse ibintu by'ubutaka, ubu dufite ibibazo by'ubutaka bihari ku buryo ari ahantu leta yazanye politiki y'uko abantu batagomba guhinga ibyo ibihingwa bifuza, ubu byateje ikibazo icyo bita land conservation, byateje ikibazo ku buryo abantu batafite ibyo bihagije kubera ko babuje kubihinga bakahinga ibiryo runaka cyangwa se ibihingwa runaka akenshi bitabafitiye akamaro gahagije.
Habineza, waruvuze ngo muzateza imbere demokarasi. Ese iyo demokarasi mushaka guteza imbere muravuga ko mu Rwanda idahari?
Tuvuze yuko ihari idahagije. Ni ukuvuga ngo demokarasi hari icyo bita le base za demokarasi zirahari, kuko tufite inzego z'amategeko, tufite amategeko arahari, hari n'inzego zishinzwe kuyubahiriza zirahari, tufite n'igisirikare, tufite n'abapolisi. Ibyo byose birahari bifasha kugira ngo abaturage bagire demokarasi, kuko hagomba kubaho n'umutekano, birahari.
Bwana Habineza,
ibidahari ni bya bindi byo gutanga ibitekerezo, buri muntu wese ukumva utanga ibitekerezo byawe ari umunyamakuru, nabo bafite ibitekerezo batajya batanga cyangwa se n'ubushobozi bwo gukora byaranze. Ni ukuvuga ngo ibyo byose tuzabishamo imbaraga, turwanye n'iyo nzara cyangwa se ayo mapfa, turwanye n'ubukene.
Ariko ibyo bitekerezo nawe ubu ngubu urimo urabitanga, hari ingaruka bizakugiraho?
Ni ukuvuga ngo turabyemerewe n'amategeko kubitanga kandi tuzakomeza kubitanga, ariko tutange n'uburyo ibyo bintu byaba byiza kurushaho mu Rwanda.
Urakoze. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Robert, wiriwe neza. Norbel Muranyuva,
ndabumva.
Ikibazo cya uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo?
Ndi mu Rwanda Kanombe.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndibaza nkurikije uyu mugabo ushaka kwiyamamariza kuyobora igihugu, nakwibaza nkurikije ubuzima bwe, ubuhamya bwe. Mu by'ukuri nkanjye ndi Umunyarwanda kandi ndi umuntu ushobora kubonana n'abantu benshi batandukanye mu buzima busanzwe. Ndi umuvugabutumwa, rero umuvugabutumwa uhura n'abantu benshi batandukanye mu bice bitandukanye. Ushobora kuba wumva ibitekerezo by'abantu, imyumvire y'abantu, byara byose ntabwo icyo mvuga ari ikintu gishingiye ku myumvire yanjye gusa ndashaka kukubwira nk'ikintu numva gishobora kuba cyaba kiri mu mitwe cyangwa mu mitekerereze y'abantu muri rusange
mu magambo make cyane
ariko ntibagiwe n'ibyanjye mu magambo make ndashaka kuvuga ngo mu by'ukuri ubundi buriya kuyobora igihugu ugomba kuba uri umuntu ufite ubuhamya kandi ufite ikintu cy'icyitegerereza abaturage bakubonaho nk'ikintu bashobora kuba baguca naguha nk'urugero tuvuge nk'ubu ngubu nk'umukuru wacu w'igihugu Paul Kagame kuba ashobora guhaguruka akava mu rugwiro akajya gukemura ibibazo bya Nyaruguru mu ntara mu turere mu mirenge bafite meya bafite egizekitifu bafite n'abandi agashobora kujya gukemura biriya bibazo ni bigaragara neza ko ari we muntu abaturage biyumvamo cyane kubera ko bafite inararibonye bamubonamo afite ubuhamya afite iki ni icyitegererezo cy'ibyakora
Norbert ikibazo cyawe Norbert
neza kuyobora igihugu ntabwo ari amagambo gusa kuvuga gusa ngo mfite ibitekerezo ibintu mbona nta kintu tumubonaho nta kintu abanyarwanda bamubonaho nta kintu afite kigaragara cy'icyitegererezo yatanga nk'umuntu w'umukuru w'igihugu
urakoze cyane Norbert turagushimiye cyane dufite abantu benshi kuri telefoni bwana Habineza mu magambo make ngo nta kitegererezo abantu bakubonamo cyatuma bakugira icyizere cyo kuyobora igihugu
ibyo nyine bavuga na Perezida Kagame mbere yuko ayobora igihugu nawe abantu ntago bari bamuzi ntibari bazi ko afite ubushobozi ndetse ni nako bigenda n'ahandi ni ukuvuga ngo abantu bose umuntu uragira ubushobozi ariko yabugaragaje ko yabonye uwo mwanya wo kubugaragaza natwe tubonye uwo mwanya wo kubugaragaza twabugaragaza kandi cyawufite ndetse tufite experience irenze kuko nk'ubu nkanjye natorewe mu 2010 kuyobora amashyaka yose yo muri Afurika ashinzwe kurengera ibidukikije ndetse na za demokarasi ni ukuvuga ngo amashyaka arenze ibihugu 30 ni njye ubiyoboye kuva mu 2010 kuko amaze imyaka igeze kuri 6 mbiyobora ni ukuvuga ngo ibihugu byose muri Afurika hose ubu dufite icyicaro muri Burkina Faso hose babonye ko bafite ubushobozi ibyo ni ibihamya birahari ni uko bamwe batabizi ariko birahari hari n'ibindi byinshi twakoze bivuga yuko ubushobozi burahari ariko nanjye tugize ayo mahirwe nta cyabuza yuko abanyarwanda tabakemuriye ibibazo impamvu babona Perezida Kagame ni uko ari we bamaze imyaka 20 babona ariko nawe mu gihe hari n'abandi imbere yiwe nabo abantu bavugaga ko ari bo bonyine babishoboye ibyo ntabwo ariko bimera ni ukuvuga ngo igihugu kiyoborwa n'ibitekerezo kandi iyo hari inzego nk'ubu turashimye ko hari inzego zihari izo nzego zirafasha kuyobora igihugu iyo hari inzego z'umutekano hari inzego za leta nka ziriya zishinzwe imari kugenzura imari za revenue authority iyo byose ni ibigo bya leta byose birafasha mu kuyobora igihugu kuko ubu igihugu kirahari ibitekerezo birahari
ntacyatubuza kuyobora neza urakoze bwana Habineza uyobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party mu Rwanda kuri telefoni dufite na Kibasumba Blaise mwiriwe neza ikibazo cyawe arakumva
njye ikibazo mfite namubaza ko avuze ko mu Rwanda hari demokarasi numva n'ubundi arimo arashima ubundi sinakurikiye n'icyo Habineza ntabwo yaba ari n'umukomisiyoneri tabona mu Rwanda n'ubundi urabona umwanya ntabwo ari umwanya wo kuza guhangana na Kagame mu mwanya Habineza rwose ndetse namubwira nuko yagenda kwicara agategereza akazaza nyuma y'imyaka nka 20 n'ingahe cyangwa akazahangana n'undi muntu utari Kagame nawe kuri Kagame nubwo bavuze ngo ndumva we n'amatora yarangiye no kuyabara ngo afite abantu miliyoni muri miliyoni kigo niyo yayibona izindi zisigaye zose zigatora Kagame urumva Habineza yabona iki ikintu kinamubaza muri ayo mashyaka ngo ayobora ngo 30 muri Afurika avuze ko ashobora kuba ayobora ibyaba ryarafashe ubutegetsi n'iriyo muri ayo mashyaka 30 yumva ko ayobora ngo yaba ahagarariye naho ubundi ku bintu byerekeranye no kuvuga ngo icyitegererezo cy'umuntu wangana kandi ishyaka rifite imyaka rimaze hafi imyaka 40 ishyaka rye ari kuvuga ngo rimaze imyaka 3 ubwo se azakora n'ubukungu bwonyine yo yabuvanaye bwo kujya guhangana na perezida ngiye no muri mitingi ko adashobora no kuzabona n'abantu bagira no ku icumi kandi uzajya ubona n'imodoka iriho idarapo nawe ubwo wenyine ari we wenyine wisanga ntabwo uyu mwanya ari umwanya wo guhangana na Kagame wo kuganana na Kagame azazumva umwanya rwose yayinira ni nk'umukomisiyoneri we navuge ko ni nk'amafaranga yaba ashaka kugira ngo kampanyi itambuke leta niyo izamuyera amafaranga uretse ko nayo amazi 5 ntashobora kuyabona ntabwo ibyo ngibyo yabishobora rwose
urakoze Kibasumba Blaise bwana Habineza subiza Kibasumba
ikibazo cye ntabwo gisobanukiwe neza gusa ibyo avuze nta shingiro bifite nk'uko mbasobanuriye nuko buri muntu wese uyobora igihugu aba afite ahantu avuye ndetse agaragara ruko yamaze kukiyobora iyo bafashe minisitiri bakamwakuyobora ministeri ntabwo abazwi irakiyoboye abantu barebona ko abishoboye ni ukuvuga ngo ubushobozi turabufite ibyo kuvuga ngo ntabwo bishoboka kuhangana Perezida Kagame, ibyo ntabwo ari byo. Kubera ko amategeko yemera yuko amatora yo mu Rwanda ari amatora yo guhangana, amatora y'amashaka bita multipartisme, ntabwo ari ishaka rimwe rigomba kujya mu matora. Ibyo ibyo avuga ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo ari miliyoni gusa tuvuga, miliyoni nibo tushobora kubara, ariko hari n'abandi Banyarwanda benshi tutarageraho. Tuzitugiye igihe cyo kwiyamamaza, tuzabageraho bose Abanyarwanda kandi bazatwumva. Tumva ko icyizere kirahari rwose, ntacyatuza.
Bwana Habineza, ariko nawe ubwawe wemera ko ubutegetsi buri mu gihugu hari icyo bwagezeho, ndetse uherutse no kubitangaza mu nama y'umushyikirano ushimira Perezida Kagame uruhare yagize mu guteza imbere igihugu. Reka twumve uko wabivuze.
Nitwa Dr. Frank Habineza, mbaje kubashimira ko mwadutumiye muri iyi nama, nibwo bwa mbere nyinjemo. Nanjye nagira ngo mbanze mbashimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere yuko ngira icyo mvuga ku kiganiro kirangiye. Ndabashimira ko mwashoboye kuduhesha agaciro nk'Abanyarwanda. Nkumva nanjye ku giti cyanjye mfite ishema kuba Umunyarwanda, kubera ko kera nkiri umwana, nkiri mu gihugu cy'Ubugande, nagiye kuvoma, umuntu araza arankubita ati wewe yuko Umunyarwanda, mpita numva ko kuba Umunyarwanda ari icyaha. Ariko kubera ubushobozi bwanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndetse n'urugamba mwabanye n'ingabo z'u Rwanda, dushimira cyane, twashoboye kongera kubona agaciro n'ishema kuba Abanyarwanda. Ibyo ndabibashimira cyane, nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Bwana Frank Habineza, ibyo umaze kuvuga, hari umukunzi wa radio Ijwi rya Amerika wavuze ngo ahubwo kuba waratangaje ko ugiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ari uguherekeza abandi, cyangwa se guha credibility y'amatora yo mu Rwanda.
Ibyo urumva mvuze kubyo navuze, ibyo navuze ni ibintu by'ukuri kandi ni ibintu nemera. Njyewe nari narabuze igihugu, naravukiye mu mahanga, naravuze igihugu, naje mu Rwanda ndi mukuru. Kuba ari abantu babigizemo uruhare, ingabo z'u Rwanda zabigizemo uruhare nawe aziyoboye, ibyo ni ibintu bifitiye ishema. Ntabwo ari ibintu natinya kuvuga ngo ni bibi ngo ni byiza ngo mvuge ngo ni bibi. Ntabwo ikintu cyiza twacyita kibi, ni ukuvuga ngo ibyo nta kibazo kibirimo. Ntibivuze yuko ni mpamvu twatangije ishyaka, mpamvu twavuye muri FPR ni uko twabonaga ari ibintu FPR yatwemereye, tubivuga ni twese tuza n'abandi bose n'abavuye Burundi n'ahandi hose yatwemereye itakoze. Iyo bintu birahari tumaze iminsi tubitangaza. Twatangiye ishyaka rihanganye na FPR cyangwa se ryo gukosora ibintu FPR byayinaniye, kuko twabonaga biri ngombwa kugira ngo tuzagire demokarasi twari twiyemeje twese nk'Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ibyo birahari, nayo mpamvu ishyaka ryacu ryatangijwe ko twabonaga bitakozwe, bitakosowe cyangwa se tutateye imbere ibyo bishobora gusubira aho hari twavuye. So izo mpamvu zirahari bitandukanye n'ibyo bintu twavuze. Ntabwo ari ukuvuga ngo iyo navuze ngo hari baze yahari nyine, n'ubundi ntabwo twari kujya mu matora tutafite umutekano. Ntabwo twari kujya mu matora tutafite ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda n'abandi bashinzwe umutekano kuturinda. Ni ukuvuga ngo ibyo ni baze yahari, ariko tutagize ibitekerezo bindi birenzeho cyangwa tutagize pluralisme ngo amashyaka yose atangire ubutegetsi. Hariho icyo bita gutanganya ubutegetsi, ariko kuvuga ngo dusimbane mu butegetsi mu mahoro, bitabayeho dushobora gutakaza ibyiza twabonye.
Urakoze cyane Bwana Habineza. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Kevin, mwiriwe neza? Uri hehe?
Ndi mu Rwanda i Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nshaka kubaza Frank giteye gityo, hari icyerekeye imisoro n'icyerekeye ahantu yakura amafaranga yo gufasha abaturage nyine mu mishinga bavuga yadukorera. Icyerekeye imisoro, ubutaka cyane cyane badukoresha amafaranga menshi cyane, yumva abaye Perezida yagikoraho iki? Kuko abaturage benshi byo kirabahangayikishije cyane cyane nkatwe tuba mu mujyi, baduca amafaranga menshi y'umusoro ku buryo n'ubutaka uba wumva kubutunga ari icyaha, kandi n'amafaranga wabubyaza ukabona ni makeya cyane, nta n'inyungu wakuramo. Yumva yabikoraho iki? Ikindi we, ikindi kibazo cyerekeye ko hari ahantu nabonye yavuze ngo buri muturage ngo yamuhinze eshanu, ibyo bintu kuko niwe wabivuze amafaranga yakurayo yo kuzuba.
Urakoze cyane Kevin. Habineza,
okay, ikijyanye n'ubutaka, twebwe n'ishyaka ryacu twebwe dusanga yuko umuturage atagomba kukodeshwa ubutaka bwiwe. Ni ukuvuga ngo kera leta yagiraga ubutaka ari ubwayo, ariko itegeko yaravuguruwe, yakoze itegeko rishasha, tumva iryo tegeko ari ryo tutemeranya naryo, nuvuga ngo niba ufite ubutaka bwawe ntabwo ugomba kubukodesha kuri leta nubwawe nyine cyane cyane n'ubutaka bwawe bwagakondo urabuguze noneho turatangaza ugasanga bakubwira ngo bukodesheje imyaka 20 bose ibyo bintu ntabwo tuyemera tuzabikosora iyo misoro yo ijyanye n'ubwo butaka bwawe niba ari ukuvuga ngo ni inzu ikodeshwa ibyara inyungu iyo nzu yo bayishaho umusoro kuko birimo kubyara inyungu ariko kuvuga ngo ubutaka bwawe wiguriye ubwo ubukoresha leta kandi ari ubwawe cyangwa ari ubw'ababyeyi bagusigiye ibyo ntabwo tubyumvikana nabo rwose na leta tuzabikosora nitubona ubushobozi dufite n'amatora tuzabikosora ikijyanye na n'ibyo navuze ntabwo ari inzu navuze yuko inka z'inzungu bantu babwazaga ngo ngira inka ko leta yatanze gira inka Kagame yatanze gira inka ndabwo ati ntabwo ari perezida Kagame yatanze gira inka aya mafaranga yavuye muri leta ni amafaranga y'imisoro yacu twese niho bafashemo muri icyo kigega cya leta ndetse minagira zigura iziha abaturage nubwo ndabwira ati nanjye ndi muri leta nanjye nazitanga ndetse mbere nabahaye 5 aho kugira ngo mbahimwe ibyo niyo nasobanuye ntabwo navuze inzu.
Urakoze cyane Habineza. Reka dufate na Nirere Fidele. Mwiriwe neza.